tu maladi.
Nyau coronavirus era mu fimu fero dirai e fi nyauji da boji himbe ditu himbe alhali goto on kanni gonno kolla hannobe kollirnomo wakkatiji da buji bittidi tu fede kural hisinde himbe nyau doiru duyoje nyau boylo dane nyauji difu fuddammo himbe kokkai semme gara gadane kure hisinde be nyauji di tu fede kural to filla mu wada fu himbe jawa hukkude holar mubbe sayni hese hese ko e mabbe pirte den ko be jaba ko himbe ko e mubbe pirtaaki sanne do kure nyaw coronavirus gu era mu waddi ko ibe koli pene kalteede do whatsapp e konanni
tis les réseaux sociaux
kure hisinde himbe nyaw coronavirus era mu irsa dormaji iye kure de bawi hisinde neddo
ce vaccin
kure de himbe no gadane de ga ide kisina rabuji bibbe nyawuji coronavirus bangudi no gilo chaka himbe de kebi neddo se hore na wore sattune wulo wulo bannu sattungo ukko neddo kine neddo chukka fofaangu tiidana dum chaka balde didi na balde tati burnan tiidan neddo na maya hanne ba neddo yarama loktororno se ni wattana ma tiyo denku fofa
pour t'aider a respirer
no jindinirta himbe ko watta be jaba be jaha be gadani kural hisinde be nyaw coronavirus era mungu
e comme on dit dans le jargon
hanno wawbe hala bi irta dum no umma lawade no buri annude lawol neddo tefa wawade law no buri yebo fa nyawa denko tefa nyawtigu gan der nyawtigu annaka fu no dum sector to eneddo wadanede kural gal leedi saudiya wi'i na fakka majjunno wadi leedi jabe firtande hijjorde den wadnaabe kural gal mido yidi dum himbe paama jaba gadane kural hisinde be nyaw coronavirus era mu kure den no kebo der loktoroje meden gardo fu heban jabbaaki lobbi wadane du kure den
se faire vacciner.